ZWAP.com.
It's Crown Profile.
What's on? Moto Kubazi Tatwalia Shamulia Shif with Ubazi Tukonke then Ubazi Gawala Shanimba Mapte Kumati Babu Moto Kubazi Tatwalia Shamulia Shif with Ubazi Tukonke then Ubazi Gawala Shanimba Mapte Kumati Babu Moto Kubazi Tatwalia Shamulia Shif with Ubazi Tukonke then Ubazi Gawala Shanimba Mapte Kumati
Isalu Kozi Mbomba na Gene Company The World Code Kwa Bula Boto Pambali Muzi Trucks Siva Mbiba Punda Muzili Kufi Baka Or Maybe Walking Chimuni I'm coming for some rappers So Pumwali Lemba Will My special talent Apa Boyi Twala Bonsa Scale We don't know about tomorrow Every day we just to kill You member mentor Rumu Boyi Nalisa Fe Il So Anulinga Kahiti Kamu Ovio In my mind, but in our nature, cool a bad. I let them in, cash you buy in, deal a molly trap. Line after line, in my back, cause I am demi pa. You can't stand me, oh, look at the name, conto. Tick, tick, man, I'm ticking like a conto. All white, got me feeling like a promo. I'm Dali Dali, Italian in a short toe.
Moto, Ubazi. That's why you're shamulia shif with Ubazi. To go again, then. Ubazi, Gawala Shanimba Mapte Kumati Babu Moto Ubazi, Tatwalia Shamulia Shif with Ubazi Tukonke, then Ubazi, Gawala Shanimba Mapte Kumati Babu Moto Ubazi, Tatwalia Shamulia Shif with Ubazi Tukonke, then Ubazi
Fire
Gawala Shanimba Mapte Kumati
Babu Face thing party fumes a slim kaobe When big a busy kumo once and never know it Iwe nani ushwe misango au kaya lobe Ubobule mabala pono kwa icheme numba Territory ya kumye subari ya zana Sichu kale kale ali mona uri ya zaza Yono matezi ya recruits komtiala Na mani na ishupa so ukwala shawala Kubazi na nguyinga kosa shani Na sampo na tubumu na kale ilimu chani After this quip over muli fan Olo kufuria mano ulechi tika shani Twariba wino nga watu senda wino nga watu wala tulaba koraf rhino Imilimo esha fulafe mumano Shilimu bemba bati kaptoni pamano Ey
Moto Ubazi Tatwalia shamulia shif with Ubazi Tukonke then Ubazi Gawala shanimba mapte kumati
Babu
Moto Ubazi Tatwalia shamulia shif with Ubazi Tukonke then Ubazi Gawala shanimba mapte kumati Moto Ubazi Tatwalia shamulia shif with Ubazi Tukonke then Ubazi Gawala shanimba mapte kumati
Babu
Feel this. It's Crown Profile.
ZWAP.com.